Maratoniswe uJesu Kristo igama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo Musa wenkosi yethu uJesu Kristo uthando likaNkulunkulu uYise uzelane ngomoya ocwebileyo makube ini nonke. Mhlawumbe ithandwa zami ngifisa ukuba sifunde incwadini yevangeli njengoba ilotshwe nguLukas umvangeli isahlo samashumi amabili nanye ivesi yeshumi nambili kuze kube ivesi yeshumi neshiyaga lolunye. Kuleyo nkathi uJesu wathi kubafundi bakhe, baya kunibamba banihluphe banifake ezinkantolo nasematilongweni banidonsele emakhosini naseyinduneni ngenxa yegama lami. Lokhu ke kuyakuba yithuba kini lokufakaza. Kubekeni lokhu ey'nhlizweni zenu ukuthi ningaxobuseki ngokuthi niyakuphendula kanjani, ngoba mina ngiyakuninika umlomo nokuhlakanipha abamelene nani bonke abangenawo amandla okumelana nakho bakuphikise. Kepha niyakukhashelwa ngisho nangabazali nabafowenu nabazalwane nabangane, babulale nabaningi kini, bonke bayakunizonda ngenxa yegama lami, kodwa ungasuki nanwele emakhanda enu. Niyakuzuza imphefumulo yenu ngokuqinisela. Ngiyayithanda lenkonzo. Lenkonzo kumina ngimbuka uJesu ebanikeza ithemba. Evangelini likaLukasi uke wathi uJesu, Petrus, Petrus, qaphela, Sathane ufuna ukukuzuza akuhlunge njengokolweni, kodwa khululeka, sengikukhulekele. Namhlanje ngimbona uJesu evusa inkonzo ejulileyo, evusa into engajwayelekile. Yazi abantu abaningi uma kuneyinkinga eyikhona bavame ukuthi hayi khuleka sibanibani kuzolunga, bavame ukuthi hayi izinto zizoqaqeka, bavame ukuthi hayi mawubekezela kuza kuba ngcono. Kodwa namhlanje uJesu kunalento ayishoyo ayenzayo engithintayo, uthi baya kunibamba banihluphe banifake ey'nkantolo nasematilongweni. Isikhathi sizoba nzima, iy'nkinga zizoba khona. Yabona ithandwa zami, uma uhlala nomuntu omdala osekhulile uyokutshela emehlweni ukuthi mntanami ezweni kuyahlushekwa. The more ukhula, the more u-understand ukuthi khona izinto ezinzima, khona izinto engaphezu kwamandla ethu, khona iy'gaba ney'gameko ezithi mazenzeka uzibona ukuthi kwaze kwabuhlungu ukuba umuntu omdala. UJesu kuthina namhlanje, zizokwenzeka izinto, sizohlukumezeka, bazosikhuluma, bazosiphatha kabi, bazosihleba, bazozenza izinto ngenhloso ezosihlukumeza. Kodwa kukho konke okwenzakalayo kunento engiyithandayo. Tu Jesu, lokhu makube yithuba kunina lokufakaza. Lokhu makube yithuba kunina lokumela iqiniso. Sebe kwenze konke, sebe khulume konke, kodwa nina ningasuki eqinisweni elinguNkulunkulu. Yabona ithandwa zami, akuve kulula ukudumisa uNkulunkulu uma yonke into yakho ihamba kahle. Akuve kulula ukukholwa kuNkulunkulu uma yonke into oyifunayo yenzeka. Sake safika isigaba empilweni yakho la ukhuleka khona uzwe imkhuleko yakho engathi ayiphenduleke. Wake wakhuleka wathi muqeda waziza ukuthi waze wangekho umkhuleko engukhulekayo. Wake safika esigabeni la ungazikhona ukuthi uzothini. Kumina kuyavuka inkonzo ejulileyo yokuthi eyikhathini zenhlupheko, eyikhathini zokulingwa, eyikhathini zokuhlekiswa, eyikhathini zokuba bonke bangabaze, hlale enkosini. Yazi nginenkonzo evukayo enhlizweni yami, inkonzo yokuphokophela, inkonzo yokubekezela. Ngelinye ilanga kuxoxwa indatshana thizeni engithintayo. Kuthiwa kunohlobo lwebamboo, isihlahla thizeni eChina. Uma lesi sihlahla usitshala, bathi abazi kangcono ngalesi sihlahla, uma usinisela, uyasinisela ngoba usitshalile, usinisela zonke iy'nsuku, kuthatha iminyaka emithathu ayikho into evelayo, kodwa njalo uyasinisela, njalo uyasinisela. Kodwa emva kweminyaka emithathu imaqala kuba khona okuqhumayo ngenhla. Abazi kangcono bathi uma usimba ngaphansi, iy'mpande zakhona akuve zinkulu zijulile. Yazi kunezinto ey'mpilweni zethu ayibonakali ngamehlo enyama, kodwa uNkulunkulu uyayilungisa kwele mimoya. Kunemkhuleko kuthina ebonakala ingayindawo, kunemizamo ebonakala ingasebenzi, kunezinto ey'bonakala zingenzeki. Kodwa engifuna ukusho ukuthi uNkulunkulu uyayibona imkhuleko, uyayizwa ney'nyembezi, uyazazi nesibibithwane, uyakwazi ukusilalela. Mhlawumbe inkonzo evuka kumina inkonzo yokubekezela. Asibekezeli njengabantu abangenalo ithemba. Asikhuleki njengabantu abangazani noNkulunkulu. Asihlabeleli njengabantu abangakwazi ukuthi uNkulunkulu angenza konke. Kuyavuka kumina ukuthi kukona konke osekwenzekile. Kuthi uJesu, fakazani ngeqiniso. Kune igama alishoyo elingithintayo. Uthi mina ngiyakunika umlomo nokuhlakanipha. Abamelana nani ngeke babe nawo amandla okumelana nalokhu engiyonika kona. Yazi nginezimpi engezona ezethu. ebekumele sithi thatha indawo yakho Nkosi. Thatha indawo yakho moyo ongcwele ngoba lempi akusiyo eyami. Khona izinto nezimo esithi masifika kuzona bekumele siqonde ukuthi ayidingi mina le. UNkulunkulu uzokwenza konke yena ngendlela yakhe. Kakade uNkulunkulu wethu wenza lokhu thina ehlulekayo ukuzenzela ngobuntu bethu. Indlovukazi yezulu mayibe nathi. Mayisibusise isivikele. Sikhanyisele sinike amandla nomusa negrasiya likaNkulunkulu. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.
Yeah.